ntombazane ngabuzizo njani na uma ngikhonda mina nginayo imali dal yoma silva nekolite imaleni mina ngifuna omunye umuntu baby you're my everything mina ngifuna omunye umuntu baby you're my everything oh yeah mina sengkathele
sengkathele
ukudlala amantombazane amantombazane mina sengkathele
sengkathele
ukudlala amantombazane amantombazane
amantombazane
amantombazane ukudlala amantombazane
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 ukudlala amantombazane 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 akalungile amantombazane angqolile mina nawe siyakude better promise ela uzungithembise soze wangishiye mina nawe siyakude better promise ela uzungithembise soze wangishiye wena ke muyigugu ela uzungithembise soze wangishiye mina sengkathele ukudlala amantombazane amantombazane mina sengkathele ukudlala amantombazane 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 ukudlala amantombazane amantombazane
amantombazane
amantombazane
amantombazane
amantombazane.